Premier und zsnares.com.
Yeah. Uvomereze mbali yako achita kodi uchite kutsi cheka cheka kuti amvetsetse usachite kumu umiriza kuti mukondane kodi udzimupe mbeta kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondi saka kaka kaka mizana chikondi siti kaka kaka mira chikondi saka kaka kaka mizana chikondi siti kaka Kakamira Ngati watopa murekere 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 Ngati walema muchokere 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 Osaka kakamizana The mind, the body, the soul. Ati kukonda iwe uzizi wanzo. Uzichita kumva kuti wina pali penzo. Zijazo malotana muka teka meso. She be the queen, na iwe king in your castle. Noti vijavo vizana kuwa waso. Chikondisa kaka, kaka, kaka mizana. Chikondisa kaka, kaka mizana. Chikondi siti ka, 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 ka mira Chikondi siti ka, 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 ka mira Kati watupa murekere, murekere, murekere Ati ngati walema mchokele, mchokele Ngati watopa mulekele 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 Ati ngati walema mchokele 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 Atusa kaka kaka mirana Kakamizana Chikondi siti kaka Kakamira Chikondi saka kaka Chikondi saka kaka Saka kaka
Innovation Entertainment Downloaded from zsnares.com